You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
saddex nin oo deganaa xaafadaha waqooyi galbeed ee magaalada Melbourne ayaa guryahooda laga soo xiray maanta kadib markii askari ay subaxii hore ugu galeen halka ay deganaayeen. Nimankan ayaa lagu soo eedeeyey inay maleegiyeen fal argagixiso. Nin soddon jir ah oo xaafadda Dallas degan, 26 jir xaafadda Campbellfield deganaa, iyo 21 jir xaafadda Greenvale deganaa ayaa wajahaya xabsi abida haddii lagu helo dambiyada lagu soo eedeynayo. Booliska Victoria ayaa sheegay in falkan la sheegay inay maleegayeen ay ku taageerayeen kooxda Daacish ayna damacsanaayeen inay ku dilaan dad badan. Booliska ayaa sheegay inay raggan isku dayeen inay helaan qoryo ay dadku ku laayaan. Maamulayaasha ayaa sheegay in raggan labo ka mid ah ay walaal yihiin, ayna dhammaan yihiin muwaadiniin Australian oo dalka Turkiga ka soo jeeda, iyo in sidoo kale baasaboorradooda la kansalay bilowgii sanadkan. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrew ayaa u mahadceliyey askartii ku lug lahayd baaritaanka nimankan lagu soo xirxiray.
On behalf of all Victorians, I want to thank each and every member involved, many hundreds of officers.
Anoo ku hadlaya dhammaan magaca reer Victoria, waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo dhammaan xubnihii ku lug lahaa hawshan, boqolaalka askari ee naftooda khatar geliyay si ay ammaankeena u sugaan. Waana u hambalyeynayaa, waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan reer Victoria shaqada ay noo qabteen. Taliyaha booliska Victoria Graham Ashton ayaa sheegay in saddexda nin baaritaanku uu ku socday wixii ka dambeeyey bishii Maars ee sanadkan, ayna waa sida uu hadalka u dhigay dardar geliyeen falka ay maleegayeen asbuucii la soo dhaafay. Wuxuu intaa ku daray inay maalmihii u dambeeyey isku dayeen inay helaan qori nooca sami automatica la yiraahdo si ay weerar argagixiso ugu fuliyaan. Taliyaha ayaa sheegay in saddexda nin ay qorsheynayeen inay weeraraan goobo dad badani ku sugan yihiin.
But certainly it's our view that whilst a specific location has
runtii waxaan qabnaa in inkastoo goob gaara aysan cayiman, haddana inay ku tali jireen inay beegsadaan goob dad badani ay ku sugan yihiin, halkaas oo ay dadka ugu badan ku dili karaan. Kaaliyaha taliyaha booliska Ross Guthner ayaa sheegay in dhibaato badan ay maraan markay sidan oo kale dadka u xirayaan iyadoo baaritaano kala duwan ay dalka oo dhan ka socdaan. Xariga guryahooda nimanka saaka lagaga soo xirxiray ayaa ahaa howlgal si isku dhafa ay u fuliyeen hay-adaha la dagaalanka argagixisada oo ay ku jiraan booliska Victoria, Australian Federal Police iyo hay-adda sirdoonka gudaha ee ACO. Mr. Gunther ayaa sheegay in howlgallada dadka dusha lagala socdo inay inta badan yihiin kuwo 7 maalmood 24 saacadoodba socda.
I think the fact that we work in such a joined-up way actually really helps that, but it is very much 24 hours a day.
Waxay ila tahay inaannu si wada jir ah u shaqeyno inay na caawiso, laakiin waa shaqo 24 saacadood aan kala joogsanayn. Hawshan waxay ahayd mid muddo aan 24 saacadood soo wadnay. Dabcan, annagoo ku sii dhow xilligii fasaxyada, waxaan maskaxda ku haynaa inaanna waxba ula harin sidii hawshan loo fulin lahaa. Booliska ayaa sheegay in laba ka mid a raggan inaysan weligood dembi booliisku ogyahay gelin oo ay ahaayeen niman nadiifa, halka kan saddexaad dembi yar lagu qabtay isagoo gaariga uu watay aysan u saarnayn calaamada muujinaysa inuu barbarad yahay ama waxa L plate-ka loo yaqaano. Maamulayaasha ayaa sheegay inaysan nimankani khatar kale hadda ku hayn bulshada. Ku-xigeenka taliyaha booliska u qaabilsan dhanka ammaanka qaranka Ian McCarthy ayaa sheegay in xarigan ugu dambeeyey uu muujinayo in qorshayaasha iyo howlgal lada la dagaalanka argagixisadu ay sidii la doonayay u shaqeynayaan.
Since September 2014 when the national threat level was raised, we've charged 90 people.
Laga soo bilaabo September 2014 markii heerka khatarta qarankor loo qaaday, waxaanu xirnay 90 qof oo lala xariiriyay 4 baaritaano looga soo horjeeday argagixisada oo waddanka oo dhan. Natiijada maantana waa natiijo kale oo fiican oo laga gaaray dhankaasi, waxayna muujinaysaa sida premierku horeba u sheegay xiriirka wada shaqaynta dhow ee dhexmaray AFP, ACO iyo Victoria Police.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.